Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiraaɓe heeɗiɓe, on jam hannde alal baade sappo e go'o lewru mars 2015. Sappo jeɗɗi yamɗe jaɓɓori masilma capanɗe nayyi e joyi ɗum ley commune soɓɓundu ɗum woni ñafunke Bocara Sodou wonde kabaru juɗo Salim Diara won to ɓoggi janɗe to on compitirta hannde dow wiide Badou Kilal kannoɗo fuɗɗitidde gila keñi o hannde woni ko heɓi siwude eɓe kaani haaldude to en yalla ɓe tongan talki kaaldal alje ɗina ɓe tongata ɗi hakkillaji nde ƴaali ley bama ko pes caggal war hoore gannoɗo leyloter wiyete ngel terasi ngel en ndeno laamu o kañum holliti ndenago yimɓe ana wonda ndeno ka e ley ley ɗum warrete jonte ɗiɗi caggal hono ko jannginoɓe l'école nden ko jande leyyire gaawo murtiri ko enna ɓe ɓami anniya fuɗɗitinde golle janngo saabi de jiidal hakkunde maɓɓe e ministre faaba muya kañi neɗɗako o wonko tabiti hen ndeno joom en kaɓorɗe ndenno gujji mobilaji ɗiɗi sarwusi ndema kañi e walde nde wanna jeella wiyetende AM SS to en nakkiiɗe keñen hakkunde gundam e diire wala fuu mo yonki mum heddi hen ka moɓel ngel kaɓe jaade mum kañi e jawdi fa heewi bisimilla moɗo e studio tamani nden noon batu pelle muto e burdaɓe ɗe enna kañi araɓe to kiidal to enna na hanno fuɗɗude gila keñi nden noon hannde woni ko batu o wawi siwude enna ɓe gara ɓe kalda to enna ndenno an han ko tawiɗo hollitidde wiide ndenno ɓeɗo murtuɓe enna ana jiida ngal e leygal ɗo kaldal fa ɓe ƴeewa yalla ɓe ɓe tongan ɗereji kaldal alje ɗina na ɓe kawra eɓe tongata ɗi omo seku gajugo kañum mooɓi hen woko moɓani hen keɗe ɗe umar way galu
kawrital guɓe arme ɗum wonon ciinuɓe fa leydi ndi fecceɓe noddiroɓe saha leydi ndi azawa wadde hollitaweɗi ɗum hanno wadde atalatare nde ka ɗum bortinama wakkati joni noon kanko Mouhamed Agga Ayoub o hollitir wiide goto e hooreɓe ɗum wonon sukaɓe jokkolɓe tokkidal toɓe o wi saabi de kawrital ngal landinaka micciteɗen wiide ngal kawrital ana foti balɗe sappo hande ko wiya e ngal hanno wadde ɗum wonon kamɓe guɓe wurtuɗe gonɗe tonɗe fa ɓe ƴewto hono ko tonga to Alger to ko yella ɓe jaɓanna ɓe caloto ngal kawrital hollitaweɗe ɓe kani landinaɗa de ngal ila hande ka janggoɓe kani joɗade e maggal le puɗɗoɗe yontere nde laamu mali o kaña fa yettade baali adunara allah ndu yettade faransi ɓe gaɗi noddago fewde e guɓe armé ɗe ɗum wonono ɓe cinñina ko tonga e ɗereji ɗi ko yaawi fati bonandayi ɗi jihadin koɓɓe gaɗi ɗi matiri e banggal maɓɓe to wakkati nde bonandayi ɗi gaɗnoɗo bamako ɗo ɗum wono e jeɗɗi lewru mars ƴaɓɓinon du kamɓe ɗum wono guɓe jihadin koɓe noddirtegal almourabi tungal hoore muɗum woni moukhtar bel moukhtar o holliti wiide kamɓe gaɗi o bonanda waɗama e fewde ɗum wonono yimɓele walde adunara allah wondu ɗo bamako ɗo ko woni sababu muɗum du fufaɓe jeera kalde le kawran guddugal e wadde ngal
nden no hooreɓe pelle burdaɓe kiidal ɓe en kañum e tiɗallaji mawɗi saabi ɗum ɓe jottike nokkuɗo wiyete e leydi ndi en ana wi taw daw o dow to ɗum nabbatako saabi de aduna ora leyɗe muɗum e ciini sonaɓe tongaa talki kaldal aljeɗi en nden no jama e kiidal o ɗum fellisi wiide ɓe tongata ɗiɗen nden seku gajogo landodiri e mbiyetede atta yubbo ag betay kam ko humani yeɗugol haalaji e ley hono ɗeɗo pelle keɗoɗen Ousmane Dikku
sottirigol ngol yo batte yuɓɓugol landilogal won heƴaɓe yoga ɓe wonɓe e laawol ɓe jotta kitafen kañum e batu gaɗɗo Niger o du tanni men saabe o walano e heeƴo dabare daɗɗanoɗo o hono gikkande yalla kawral ana waɗa coordination ɗum woni dental murtuɓeɓe ana e ley ɓillare ara ndere nde yo jama mo ardi mo yiɗa kawral ngal signine gondude e hollitinde métier muɗum fa sanne ɗi wattuji heddinde nde yo aduna fuu hawri so wi sema signine kawral ngal ndenno wala fuu ko mbawmi haalde banggal gikke ka ñalaɗe garoje ɗe sema daña ɗo dari so jaɓande jama toon o na du jaɓande ko aduna fuu yiɗi ko
sakiraɓe tinni neltoronmi hakkillanta ko moɗo e mailloji facebook twitter studio tamani ɗi on jarama
tamani
nden no police barannoɗo e lottel hono mbiyetegel terase ɗo bamakoɗo enna ngel mbiyeteɗo seku mar dambele o enna kanko janajo makko woni ko waɗi keñin nden no an hano kadi police en hewɓe kanankoɓe hewɓe gon ko tawito soɓe kaali eɓɓure makko toon enna hollitidde oɗo hoorejo police en mawɗo mbiyeteɗo Moussa Camara o holliti e hunko makko jaaten wala fuu komo haala e banggal ɓuure oɗo suka keɗoɗe umar way galu
fa hande min joppay komi kaybata nokkuji ɗi ko sa ƴeewi min gaɗi heeƴo golleji ɗi fur yimɓele ɓe eɓe ley nokkuji ɗi fur furdu won fayoto yaade police ngabe kanyen gendarme ngabe fayoto yo gardien wakkati jono ko min golliru o golle fati hakkilaji jama o immo sona do yimbe la amen be e be le nokkuji di furdu jama o anditi tabe sendataabe kambe e civil ngabe mi jogi on yimbe be kan min gollidinde be fur wakkati jono golli jame di mi den gada de nokkuji di fur do sutura
so mi en pe partout
ciagal har war war gano do bama ko do en lycée français biete do lycée france do en liber do kanyum uddama do en balli di hande won ko udita en bangal dejer wala no jonne commune jago bo ko procureur kanyum jogi halaka en kanko hala fu heba ko mako bangal humbitide yimbe sara suka l'école neno ngiendi biete do lebu neno hollita ma e ko jangino wo l'école goto wonno ndeno ha sara ma se ngido lendi biete do lebu sara suka l'école gono garnino ton jangino l'école fa dun lati sababu su neddo fu gondo jangino l'école li lam gawbe fu mi jehino murtere ngaden no kanko ministre faba muya e nedda ko kanyu jodi so hali hakkune mabbe fa jokka be bami anniya jokka hono yaade jangi doyde jangu imrana lando dirito e goto mabbe te do jafar al husaini mega ke do usman dikko
men baddi ko juuti men kolliti ko tobere arandere nuyga sereya holliti ko men kedanaka sereya janginirde dedu hedana men denno ana holla lam wala de wattu o tinonde men joppali golle men domti ko funtata hen o bamani me aadi ndinde ministre tiadela amen fa hunchana de hore dum wadi semen celi murtere de hande men putti tan golle jango alkamisare 12 lewru mars wattumo 7h jabburi silmaji chapantati
a partir de 7h
hore jom ministre e gouvernement mali o kanyum modibo keta yehino gawo fa ya waltunto hakkilla ciagal kono ko beddo sukabe mbarano en ton ko sabbi holitam be nyinganoma wiide be bamino anneji lenuto be irto bombuje bonde mobile larme mali gotel wadi accident hakkunde gosi neno heddeji gosi to en fa jokka yimbe didon keddike hen e lila mo gaw ayna den yimbe jetton dum barmi hen no den holli tiddi wiama bedda ka won ko moja sabbi bini dum en sallu loni kuma ni do golleji fa ba muya kanye nedda ko weten sey ser kanyum bami anni ya beydude e semban mudun jokka yalla hon fu no golleji kewde an gade e lay sahal to en kidal do ka botta fu fawde dole mudun yalla ndogo doktor en kanye e kake ndogo tara ko annabi reton valeri kanko woni hore mabbe kanko mo holli bo nana kanko mo holliti ko hollitani do en studio tamani kede umar waygalo
do CICR en 2015
CICR itan 2015 de mi de anni wallude dum won hon doktorore kidal de mi nabanto yibe lamen dum won hon be jeyaka le mali wakkati jono mi nabale doktorore ton de du dum won hon kaaki sa jeewi di kaaki wakkati jono idi dum won tiagal le di to Niger to le capital mudun nyamey din kaaki din gaddete le doktorore kidal de yali dum fa bo yihno yibe le gombe tombe doktorobe garabe tay tombe du hono dum wonono oppobe fa yotto yon doktorobe jibinobe rewbe sa je wakkati jono yidum haani jaati dum wonon le doktorore kitalde
parce que c'est vraiment fondamental
sakira mi jare region ngaji meede jew ko wonnan to holita mobila yi de wujjama hakkunde gondam kany e direde sabbi holita jo en malfiddi don den be jaddi mobile gotengel kany yo service ndema tumbutu o kany jeedum waldina wana jeller wetede AMSS kany jengi gongengel moteur tan wonno kany jawdi fa heewi gonno e leedi do mobila ji kenya yambere mumude wadi banambasa de sabbi de projet mawdo tugo todo sukaabe laamu kulukor ko ya ko futu ujunaaje en noogay den ko futu ujunaaje temedere nenno galleji nen hollitide de en garande e tabintinede to en duubi jeeti won ko o projet watte to en milliarduji noogay e jeeti sefa won ko natata en fa huuba jokka hon commune nokkuji mabbe noogay en nay kolo kani kangaba kany e banamba fu ana hen bete hande hondo al anso ngon koobe kanyum computer ma do hono ko tal kal tal ki kaldal aljedi ena chawi ko ena mer balto ena kany jama kurdo kanyum noti ma batu ena fabe computer do muju be koliti dawsere de ana nanga hakkila ka hono den kalima wol azbab azawr ngol ite hen fa lawa rewbe jabbulu doni lamu jenn kanyum ballirama kaaki jokka e machine ngaji nena baylitirde hono ko wete hono ko baylitirde jokka hono ngureji kanyi en jaram fu en nden ko burbe sembaade mudu fu yo njian jare won ko ngarta fa baylita be ngada jokka dum war nafube to fa baylitirde juudeji mabbe janginobe l'école janyali kitabe en ana e murtere mawde yalla ebe jekko ko yata yontere jette mum sabide be kolti lewru fevri ndi fa hande be joba kadu en be ani dum yalla be beydene e le hono golleji mabbe e joddiji mabbe di golloobe daabaaji e kany e wayebe kayit chapantate di don kany puddi janginede do hono golleji jaago kan hejirede nden faa kebe mabbe jokka yara yeso france wallirebe o golle jango be lekol lamu kayne no jande hakkundeji e dow dowri kala aadi kay yewde e yimbe tombe na yalla nyawuli hun fu joka ko woni mabbe e mere mere bami anni yaade e doktoroje tati faabe golla o do golle bangal nyawuli hono jonte e kanye nyawuje rewbe yogaaji sakira be on computable e do wiide batu kidal o en ndeno kenya gadno kanno wadde kenya o kanyu o o si aluna ka hande ka o si hakillaaji de jalle bam ko ciagal war hor gadno le lutti wiite gel terras gel ena jonte didi ciagal hono ko jenginobe lekol neno jande leyri gaaw murtiri ko ena hande ministre haade hakko mabbe faabe poddam golle jango jom en kabodo bonde gujji mobilaaji didi salwus ndema den tungutu kanye wadde ne wala je law mietende amss to enende ena be jaadi sa goto kanye jawdi fa e wonno di mobilaji munye seeda sakiraabe sabide yawtere pula ko no wodi